This is an MUT Radio podcast.
Yes, that was umuthi kaungeni. So much going on. Hama no holy M lapayana. Right here on MUT Radio, shaping on the future. Ngintshelile ukuthi we got to holy M right here on the studio. Uzothi kunibingelela nje kancane. How's it?
Yeah. Nikrane bafethu from ngicela ukubingelela kahle. Abalaleli njengamanje.
Yes.
Ama MUT followers ngibingelele nakuwe. So ngithanda ukubonga ukuthi ngifikile lana and I'm here and I'm part to support the game right now, yabo.
Yes, we are all about the game. So before we even started the interview, ngifuna usitshele more about you and your early life and how it may have influenced your music.
Okay. Oh, mina kahle. Umfana nje osuka kephi eHardingi. From Hardingi ngese Pushupstein.
Yes.
So umusic kahle usingiqale ngokuthi umusic ngawuqala kanjani before ngichazele ukuthi ngingiphi manje. Umusic ngawuqala ngo 2019.
Okay.
2019 ngawuqala ngo 2019 because lapho ngabona khona ukuthi
yes,
music. But uqala kwami kahlahle ukubhala ngaqala ngo 2009. So ngo 2019 ngaqala umusic ngirecordisa ubo Redis and a lot of artists ababengirecordisa ngingikwazi ukubakhumbula njengamanje. Until now, but ngumfana seyadingi emazakhele phase 1 ikona ngakusho ukuthi ngiswa kephi njengamanje. Then I'm working to EP njengamanje. And ngi-ready ukuthi abantu bangayilalela kuma digital platform, but lokho sokusho mase kuphela i-show.
Yeah. Yes, definitely. Kodwa ke manje I want to know about that silalela ingoma manje. It is so much going on. So I want to know about the creative process when you are writing umculo. How is it like yine influence ingoma zakho, like this song, so much going on. What are the influences umubhala ingoma?
Okay, also chaza nge so much going on. Okay, so much going on. Kahle mina ukubhala umculo ngitsasela kwi reality ngento eyenza kimi yabo. So so much going on, say recorda e drop yeni lapho nganginezinto engingangibhekene nazo ngalezo skhathi leso. Ama jita se kuse awuphula phe studio uye uhlala endlini ungazi uyilengise.
Definitely.
So, yeah, and ngaphula phe studio athi okay, bhala lento oyifilayo ke dog. I was like, so much going on. So gaphuma ingoma, so I creativity yami ngithatha to i reality ukuthi ingiphatheleni ngaleso skhathi leso. Ngakusasa nga record ngathi ngiyajola, phambi kwakusasa ngi record ukuthi hayi angisajoli. So ingoma zami kahle ngithathela ku reality, ngi influence i reality mina. Yeah, ngisho kanjalo, influence i reality.
Nice. Now ngifuna sidlulele la since uthe 2019 ila wabona khona ukuthi no, you are really doing music for real.
Yeah.
So I want to know ukuthi what have been the challenges, isn't as a challenge throughout loads from 2019 up until 2024.
Okay. Into ezingishalenjile amajita. Okay, first mhlawumbe ukhona umuntu olalele odlule kulento engizoyisho. Amajita njengithi amajita ungenzeka ukuthi bafo unestudio ngiyarekodisa. Fika umuntu obonaka ukuthi ungcono nakuwena. Then umdlela umona, mina umona akuthi ngitswempu kakhulu, but umona ngiyawubona uma wenzeka ukuthi hayi lo wenziwa umona. Ufike urekhode njengangisho ukuthi ngaqala ngibona ngo 2019 ukuthi ya ngiyarekhode because ngahlangana nabantu ekakumele ngihlangane nami ngaleso sikhathi leso. The rest from 2009 engaqala ngawukubhala akusho ukuthi ngangingarekhodi, ngangirekhode, but kodwa lezi nto lezi ngayirekhoda kuleya kulo mnyaka between the ngangibona ukuthi aziyindawo ayiphumi. Ufike urekhode estudio izinto zingaphumi, ubone ukuthi amajita
hawo bakudlela umona.
So from 2019 ngahlala nabantu ongumele ngihlane nabo and ngabona ukuthi bavele bathi boy asidinga imali yakho i-equipment sithenga imali but wena into engasizela yona ukuthi uqhubeke urecord
yeah sidinga i-talent lakho
yeah so ngabona lapho ukuthi yazini amajita ke lawo ori ngiqala umusic manje because kuya kuyinkingo uqala umusic ungenamali uzokhokhela i-section awunamali lo lomculo futhi uzokhipha mahala ayikho imali ethola ilapha ama artist khona ahluleka khona abone ukuthi yazini umculo awukho kanti awukho umculo just ukuthi awahlangana nalabantu labo kumele uhlangane nabo abazothi hey boy record because singa lawo bantu empilweni ngakho ngisho ngithi from 2019 till now kusala ngidila nalawo bantu abangenzela iqiniso nami benzela iqiniso ngendlela yami abangadingi izinto engenazo
yes yes so just moving on nje ngifuna ukwazi I usually don't wanna go international so I will just go local kuthi what is your dream collaboration like nje South Africa or Africa yes
okay South Africa angayibali Africa because yeah okay
yes
yes ngifuna ukuba specific ku South Africa ba ku South Africa ngepet like yami abaningi abasekho emhlabeni kwaku Ricky Ricky
legend
but okwamanje okay ese sokuningi kwenzekile ke ngisho ukuthi amaphupho ami sefezekile kule iphi engizokhipha sengiyenzile ama features nabantu engangifisa ngisakhulu ukuthi I want to feature lo muntu yabo so ukhetha Olifide music sekhona na ku iphi yami Usimamane kodwa ngihlangane naye like syndicate yabo but kodwa singasho ukuthi yeah ngiyambala naye because he's my favorite rapper okay man umkhulu card
aw phela inja
yeah I brazo so abanye ngigaba khumbula mhlawumbe sengilele but kodwa those three people ayibona ba engibafisayo njengamanje and engisabakhumbula oh ngingakhohlwa ukubala iBeast
aw
Beast yeah ibona abantu engibona ukuthi noma Raza aw uma Raza ngamkhohlwa kanjani siyami noma Raza ibona abantu engibabona ukuthi ngibangifluencer and ngakwazi ukwenza ingoma nabo like since bengifluencile ya
yes and now atusakhuluma ngokuthi khona Olifide Cats kwi EP so yilapha ngifuna siye khona like is there something that you are working on currently maybe EP or album or singles that are about to drop
okay kahle kahle buki album so ngabona usayi angabi ready to drop album so ngay divide ukuthi ihlukane ngizoqala nge-EP mengiza ku-EP mengiqeda nge-EP njalo ngiye kwi-mixtape then ngibona ukuthi obaba ngifollowishayo or obaba ngangifollowish then ngibona i-ilo ifan base
ukusingana
yeah then ngidrop i-album but kwa manje ngisebenza ku-EP kwi-EP izobe iphethe abantu enibaziyo ukhetha PA Falo Ice then kube uSimamane but angafuni ukuyifinalize leya Simamane cause ngihalela ukhipha isingili ingoma yami naye phinde ngihalela ukuyifaka kuEP so angafuni ukuthi izoba kuEP ngisho ukuthi kodwa ikhona into ezayo yabo
yilabo
kuphela nje
yes definitely imiphuma nje will definitely play it right here on MET Radio so nje yadlulele phambili so to the listeners bangakuthola kanjani on social media and no music wakho kanjalo
okay abantu abangilalele njengamanje ngisho ukuthi if uneqiniso because angifuni ukusho into ukuthi ungifollowisha wazi ukuthi ulalele kodwa uyenze lonto if wena uyafuna umculo wami okwamanje ngisho ukuthi ungangifollowisha kuphela but ozokuthola laphana okwakudala and okuzayo kukhulu kuzi nginganqene ukuthi ngiloko ngiinvesta ku YouTube nabo konke ama social medias ekubeni ngingazi ukuthi mina itargeta ngayenzi yama fan base okwamanje ngisho ukuthi ungangifollowisha ku YouTube naku TikTok naku Facebook @holymsa rsa ungafa u sa is like sa ufa u rsa
yes
ku TikTok esinkabo ni but ngisazoyishintsha leyo kodwa ovolu follow at Galponi ku TikTok ku Instagram Holy M RSA.
Nice, nice. I just hope I want to balalele and they will definitely listen to the music. So go check your music out to Holy M La Payana and follow away on social media.
This is an MUT Radio podcast.